One and each other's no sex is no fire. No fire.
Dodo si dodo linavyo pita pita. Wana shangaa linavyo tingishika eh. Wakiliona wanataka kushika. Jamani chuzilo, meliona chuzilo, oneni chuzilo.
Hatujasikia watu wa buza.
Mnataka watoto kwa Mpala? Basi
saa.
Muze boss.